Kawaida baby au nilika nimekucheki kwenye kona ukikakatika na kuumbwa ulishaumbika. Okay baby give me loving if you want consider. Na ako zake zake zituko zetu zetu, kidogo dogo ni mbaya kakairetu. Sijui venye alifika lakini ni mpata kwetu. Kairetu ni wewe tu. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.
Aya, 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 aya. Would be the baddest baby, would be the baddest baby. I don't know any other can find another lady. So tell me something baby, why do you drive me crazy? Na fika zangu simbayo sindione kama mshenzi. Bad girl, lawyer, wine, what a character. View you in your element, key avatar. Looking and searching for someone just for the night plus another one. Na kucheki kwenye kona, wajifanya uniloli wanilola. Weta leta bill fika hapo imetosha. Put it on my stuff sana man mindyo sponsor. Whoa, whoa, whoa.
Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.
Come along, you know it's going down. Love it when you drop it low and give me bass a wine. It's getting on to throw and go like me summertime. Then I drop down, cookie, wash a man down. Kusi we shine my jacket. Imara mura midwa ronta kuke. Ima penzi ni koke. And I'll never throw it away. High like Colorado. Your heart is sold out to the one man show. No more tickets to muero. Que lo like my sana tinende.
Love it, I'm a weza. Nika chokozi. Mama mia wilai. Nika chokozi. Ameji beba. Nika chokozi. Nakwambia, nakwambia. Nika chokozi. Venye ameweza. Nika chokozi. Mama mia wilai. Nika chokozi. Ameji beba. Nika chokozi. Nakwambia, nakwambia. Nika chokozi.
Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.